Namaste, Narasimhaya.
Hear me sing, hear me sing, hear me sing.
Krishna, 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 Krish Glory to the Son of the Lord. Glory to Guru Hari Gauranga.